mashallah.
Here's another one. Here's another one.
Ni kwa wanangu wanaosema ya kwangu kinitukana tutagombana. Mapenzi siyataki sharia sana, nilisha susiwaga paka kamwana.
Baba yaga kitambwa tujaonana.
Of course nina mambo mengi ya kufanya, yani chuma kwa chuma vicha umana. Ugepanua mawazo tukinazama wende kitha ubi show. Unajali kufaa hauna ghetto. Boya shikaji na wanafiki
shachala,
kuwamini wanasiasa
shachala,
kubisana bisiana
shachala,
shabwa na soka la bongo
shachala.
Shachala shachala, afkata kinya kiusa la kichaga shachala shachala, hizo mambo za kitoto shabwaga shachala shachala, kuwaza tunginikiwa kwenye ibada shachala shachala. Matusi kendo nisha kuwa baba
thanks to God the points na vota. Nishachaga kuwaza kufa. Na bomoa kuta na jenga nyufa. Na ukibisha tunakufa.
Nishachaga maneno vitendo tu. Pesa kiwa mingi kufumua mijengo tu.
Kale za pesa ya mbongo, bolingo msondo, kamata toto ya bongo, kiwete tupa magongo.
Shikaji na wanafiki
shachala,
kuwamini wanasiasa
shachala,
kubisana bisiana
shachala,
shabwa na soka la bongo
shachala
shachala shachala, apata kinya kiusa la kichaga shachala shachala, hizo mambo za kitoto shabwaga shachala shachala, kuwaza tunginikiwa kwenye ibada shachala shachala. Matusi kendo nishakuwa baba
shachala.
Shachala,
mi kweche kweche, kweche kweche kweche, mi che 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 che, che 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 che. Shachala, shachala, apata kinya kiusa la kichaga. Shachala, shachala, hizo mambo za kitoto shabwaga. Shachala, shachala, kuwaza tunginikiwa kwenye ibada. Shachala, shachala, matusi kendo nishakuwa baba.
Shachala.
Kupenda penda ovyo, kulilia mapenzi, mi shachaga. Yama nambio shachaga mimi.
Free Nate, Free Nate, Free Nate, Free Nate, Free Nate, Free Nate.